RJ, the DJ, all day, baby.
Zo.
Swim music.
Rakata.
Wako kutafuna Usuki kabia sina shaka mama Ila chonde chonde sana tuchume wasijue jama Eti babaki wanakodoa Wakitu wana wanadeboa Mido moju kuta kuzogoa Sisi kime tunapanga ndoa mama Wapige taata larira Mpaka tini watatura Manano siri kifadura Nili na wangu imara Wamesha sema sana
Cheza inama, cheza inuka